Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kabaruji amen e fulfulde talatare go'o lewru uto hitaande 2023 yambe sappo e jeɗɗi ɗaɓɓlike cinémaji capanɗe nayi e joyi maison de la presse Bamako ɗo on juttina on kabaruji ɗi kikiɗe hannde woni Aliou Cissé Fili Dembélé wonto ɓoggi janɗe to. Kanankoɓe leydi Mali kan e leydi Burkina Faso ka holiti wiida ana wondi e daane kanankoɓe leydi Niger le communiqué goto momi gadi altinande ɗeɗo leyɗe ɗiɗi ka daalike fedde CDA wole imma daraji mangal paane ɗe anni wadde ndiɗo leydi guɓal wala fa juine bangal yigaji fewde e rewɓe galɗo guɓal garowal bangude balɗe ɗiɗi caggal jooɗa haalaji ɗi waram jingande hakkeji rewɓe le golleji gattiɗi bangal yigaji gorko na du debbo homo fuu woni ittowo kalsi sanne bangal landingol dewgal magasine dossier de la semaine amen ñalawma hannde o ana wara jaabo landungol o ngaran heɓade famle journal amen ngal sakiraɓe heeɗiɓe ɗum woni sembe kabaruji ɗi mi jogon e omo kikiɗe hannde bisimilla moɗon e heɗade ɗum. Leydi Mali kan e leydi Burkina Faso ka holiti wiide ana wondi e daane kanankoɓe leydi Niger le communiqué maɓɓe goto ɓe ɓe gaddi keñem capantati e go'o lewru juliyenu ɗeɗo leyɗe ɗiɗi ka daalike fedde CDAO fewde mangal imma daraji mangal paɗeni ɗi anni wadde le leydi Niger ɓeydade ɗeɗo leyɗe ɗiɗi dow leydi Guine holiti wiide walda e maɓɓe e jukkoje ɗe ɓamin toɓe tongui dow leydi Niger fa keɓen famtare keɗɗo e maro waygalu
caggal koɓe cali jukkoje ɗe ko leydi Mali kañi e leydi Burkina Faso kolliti wiide ɓe tinno fadi mangal paɗen haɓeteɓe naɓele leydi Niger ndi Bamako e Ouagadougou fo kolliti wiide so mangal paɗen naɓɓama toon ana holliti wiide yoɗum immide baasi fewtude e leydi Mali kañi e leydi Burkina Faso ɓeɗo laami ɗeɗo leyɗele ɗiɗi ɓe mbi so CDAO golli oɗo golle dow e mbawi yaltude le ndiyaɗo fedde jaati laamunkoɓe leydi Mali kañi e leydi Burkina Faso mbi so mangal paɗen calay naɓede toon lefol sahel ngel fo hawrata kasen so jiiɓo laggine ɗo laamu hakkundeji woni dow memi kaɗo haala woota ɓe mbi so CDAO naɓi toon mangal paɗen wala fuu ko ɗum nafata ndiɗo leydi wi jaɓay jukkoje gaɗaɗe fewde e leydi Niger ndi dow ɓe mbi wattu jonon laamiɓe leyɗele CDAO ɗe farde muɗen wiide naɓanton mangal paɗen ana kani ko tawi kuncana hoore tiɗallaji ko wondi heɓude sukaɓeɓe le leydi Tunisie kañe dow maayoji geeci ɗo wakkati fuu sukaɓeɓe keddoto
balligu leydi Mali Burkina Faso fayetowo leydi Guine Conakry fewde mangal paɗen leydi Niger ka ana fanni noon holitiri wiide kanko Ngolo Jara o tewto daraniɗo hoore makko bangal gondal hakkunde leyɗe le wi makko ɗeɗo leyɗe laamu hakkundejo woni le muɗum ka fedde CDAO nde ana waɗa gidali fewde majji soɓe nangodira e du fu wonko wawi latade le hem tawere majjum fu kanko Ngolo Jara ka o narda ɓeɗo yimɓelle waɗa jooɗa haala yello oɗo tiɗɗalan heɓene jogolal fa keɓen famtare anni ko heɓi anni ko hanni Moussa Malessi sogo
si la CDAO décide d'intervenir
soni fedde CDAO ne wi waɗan imma draji haɓal leydi Niger so naɓɓe muñcotto kon fa conseil de sécurité hollita haqqilleji muɗum le o kabaru saabu sa ƴeewi soni CDAO kañ haɓan leydi Niger hannden leydi Russe et Chine kañ andu ana wawi faabade leydi Niger yalla haɓa fedde CDAO ne saabu hannden ɗe leyɗe ɗiɗi ana faabo leydi fuu milin haɓde leydi France jokka leydi Russe gaɓɓena hani wattude haqqille hunde wotere o balamoɓe immini nafata fedde CDAO nafata ɗe leyɗe to hippagon laamu waɗa saabu so waɗi ɗum kuteji mum tan sanne ɗo ɓiɓɓe leydi ɗe leyɗe yimɓe heɓoɓe hunde e muɗum woni kamɓe tubakoɓe ɓe kan e leydi Russe fottade guɓe terroriste me
sakiraɓe heeɗiɓe ono mbawi tuttude hakkillaji moɗon fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo hello amen Facebook na ɗo compte Twitter kananke laamu hakkundejo o ɗon kanko colonel Assimi Goita o naatile leydi amen ndi talatare go'o uttu lewru hitande 2023 iwde leydi Russie kanko kananke leydi ndi ana wondino e yimɓele hewɓe woɓɓe le kawrtal ɗiɗoɓal ngalngal leydi Russie ɗum woni somi mum noddirta Russie Afrique gaɗɗo noga e jiɗɗiyaade noga e jitti lewru juillet ɓettindu le oɗo ngalɗo kawrtal du laatike sababu e juuɗe leydi amen ndi tekkinde golleji kewɗi bangal hakkunde muɗum kan e leydi Russie malinke fay goto wala mo torda yotti caggal immadaraji mawɗi mataɗi leydi Sénégal caggal ko kanko Ousmane Sonko o nangako noon holitiri wiide Demba Cissé kanko woni laamiɗo to fedde gonduɗo wadde immadaraji yallan tekkina gondal hakkunde leydi Mali kan e leydi Sénégal omo narda ɗum e tawede majjum fuu honoroɓe maɓɓe gomɓe le nokku o fartale oɗo wakkati fa keɓen famtare anni ko hanni Aboubacry Mohammedine yataraɗo fectan o sita sidi ɓi
le watti joni torra fu bibbe mali jodi be leedi senegal mate le majireji bondi wada didi men nane masiba fu le lamorde leedi senegal fey goten to torra hewti bi mali le watti joni beta handen butigaaji udditama jaagoji nanane mudu fuddede kin watti sappo e joyi sappo e jeegon batar sappo jetti jamde mum be futta majireji din kelde nukkuje den ga watti beta deejer warti mede tewta bibbe leedi mali ko jodi leedi senegal fu tinno pati watta koyde mudun e di majireji bondi e bonolaaji di pelle politiki mili wadude le leddi
ko nawre gbangal golleji yigaji le leddi amendi won fedde ngarone juina to fa jingana hakkeje rewbe du le hem le balle didi bedo rewbe le ngara fa wada joda hala do majjum don ngal do joda hala oro joda hala fuddi altalatare hande do woni go'o lewru utu hitande 2023 nokko mo nodirta conseil national de patronato rewbe le chapan nayon woni kawrbe le hen ngal do kawrtan ngaro wala wadde balle didi wara latar sababu hunchande hore e nakude yeso golleji fu pawidi e bangal yigaji le leddi amendi madame Jara Bintou Traoré kanko woni ardido golleji pawidi e dido yigaji le sud ministre kumani do yigaji le leddi amendi anni ko haltani Juliette Koulibaly le festan citasidibe
moi hello bema ande ko tewta yo kawntende roobe be golleji mo naari bangal itti woni kangé gollugal entreprise ngal tinno kawrta gollida sesol goto mo jantata no handen yo ƴewde honene o bema ande gollita le leede yogaaje dem kan imal itnurta kerol fiide dabireji ƴewde honene moni hello bema ande naadirta leedi mallo ko faabta rewben gollidele mudul dibbel mudun yo ƴewde hono sariyaaji jantandi do juddun gon moni hello do bema ande den so te sariyaaji yogaaje an han wiitede mudun do ƴewé wiité yalla wol hello an haba juine e inde robe mali
quel texte nous allons prendre
dossier de la semaine amenyaro mo hande o ana wodani saddaaji gondudi wadede wakkati sa kurtunoje ana landina leedi amendi so worbe kam yenka holiti wiide rewbe kam yen ana narda dum en sanne kalsi wakkati so be jidifa be kabbana dum en rewbe du holiti wiide di halaji ka wana ngonga le wi mabbe worbe kam yen ka ko wayi ko tam yobata wakkati so be jidifa be kurtinabe hodum fu woni hem wi dunki en kan andan be finata waji fa yotto nedda ko de leedi amendi bangal itugol jawdi fa yabbitindi wakkati kurtunoji on en parle on dossier de la semaine amen yalo mo hande o do majjum woni Aissata Diarra kany e kedjabe amen gombe le kreduji di landini anni ko sita sidibe Umar Wayolo fewni en do hen
pamde segu yaade bafla be e nyafunge e worbe yogabe holliti ton wi musakaaji dewle fu worbe ngubamata dum bene tewtira hono do ƴewirse
fulabe en no koni fulula
bafla be do gorko kany watta saddaaji le galle mudum kany le galle israabe mudum do amen segu do gorko kanyun daranto gal mu saddaaji di fur sa yi nyaloma hande worbe hewbe donki wadde cuudi yo wayde kalisi non
jamu be ceganaala bi worko inde do
e robe yogabe jebne di hakkilaji hollitaade le wi kambe kaaki e masriji di debbo sort ta pandrim en nadde dewgal duccogum an hebur musakal dewgal
seguya dinatigu yere bafo
to segudo yimbe le dinan kobbe jati bi fe hunde hewana e wottude dewgal fesu milliard ngattuda le hen to segudo mini robe le be mini buri fujaltinde kalisiji do mahina do robe le be kanyen daronto golleji di fu segde cede dewgal dum hejeta wakati jata sara debbo o jati sodata kaki ko hanna be def
abitani nanyo chala sigra frade bu besan
ni wi kango moktar koni goto andor kabar tawa o holliti wi aranno hono kaddu leeji fuddi e nanal muɗum fu histaga no le kabaruji dewgal o holliti fa handen wi dewgal aran musakaaji mu heewano foti nyalan handen ko tewtele mun tan yo kortal ta hebe dewgal habbe
arande ni ko yobete heewa yo buttema deretan non bangal dinan koobe kanye bamaraabe fu non dum wurno nabadu chakuru gawri le galle israa maada dewgal jafinangal fu kanyu buri barke sa wi gorko wada ko wawa wakati yahan bama nyamale watta hore mudum e tidal tiagal mudum yaage sakititto
ko sabi su suka be jowdo ko heewi jabata wadde dewla hannen du ana fawidum yentugal musakaaji dewleji wattedi dungu holliti kanko andro kabar nadda ko foje tanjugura on tewta fa hannen yalla musakaaji dewle ana buite
de plus en plus de nouvelles
ko sakiti ko fu gal musakaaji dewle dan jahatan ana tida dum wadde su suka be jokkolbe heewbe ba wadde cuudi nyaloma hannen o wakati du so be ngadi cuudi atta en gatten dépenseji kewdi fa wala fu ko be keddirto so bami fa kurtungu yalti idum wadda iblisaji hakkul suka bamindir
malheureusement dans les jeunes couples
yoga holliti fa handen wi fele fina tawa meden fatar nyolman handen musakaaji dewgal wala hunde ko famdi be holliti fa handen neddo wawa nadde dewgal fey so ni walan itta musakaaji fa heewa
le kabaru milki sambe chaldi min kalam hal afro basket rewbe gondo wadde rwanda leedi amenika hebiya leydi amen ka heɓi yaade quart de finale le match aligaji jagabule en leydi amen ndi heɓodiram janggo so allahɗo jaaɓi e leydi guiné wakkati yamde sappo e tati le phase de poule o leydi mali tappi alam o ɓe leydi sénégal ɗon ɓe noddirta terrain ga ɓe gatti ɓe badde capan jeɗɗi e ɗiɗi ɓe keeɓi badde capannayyi e joyyi ouganda ɗo ɓe tappi ɗumen fa ɗate ɓe gatti ɓe badde capan jeɗɗi ɓe keeɓi badde capan jeegom e jeegom sakiraɓe keheɗiɓe ɗon no ɗon mi kaddata e kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde ga fadde jaahe feyni nokku ɗo e seeɗa yewtere amen nde ana woodi assalamu fa wawde huncande hoore naɓirde yeeso golleji rewɓe le leydi amen ndi gouvernement o nokkule sappo woni ɓe ñiɓɓani ɓe ɗum woni nokku ɓe noddirta maison de la femme et de l'enfant ɗiɗi ana bamako ɗo jitti woɗɗi ana jotti keddiɗi ana les capital ngaji ɗi le ɗiɗo centre ngaji ɗe ɓeɗo rewɓe le fa yetto sukaɓe rewɓe ana jangguine si golleji kewɗi hono ni ñohule kadi le fa yetto wadde maquillage fana muɗum yo fa wawde fabade ɓe yella ɓe keeɓo wawande daranade hoore mabɓe banggal keeɓe rewɓe le tembere woni jangguinteɓe bamako ɗo fa yetto le deliji amen ndi ɗiɗo golleji rewɓe yella ana mbawa daranade hoore muɗum hoɗum fu woni hen darne cuuɗi kumaniɗi debbo kan e sukaɓe le leydi amen ndi magasine amen toutes les femmes ji ñalawma hande oɗo majjum woni laali tangara landini ɗum anni ko mi e sita sidi min pewni en dow hen mi kere jaam le hirnage leydi amen ndi pelle rewɓe ana wondi wadde toon ko wawi fu yella ana faabo gouvernement o le imma daraji ɗi wondi wadde ɗi yella rewɓele gomɓele région o ana heeɓa daranade hoore mumen namɗo wordi e juuɗe walde ne ɓe noddirta sigidiya ardiɗo walde ne ɗo ne raki fofana holti wiide ana wawi daranade saɗɗawo e muɗum saabi jandeji gatteɗe lokku o
do faabde amen sanne ana fota duɓi cafantate hannden meɗa waɗa ɗi golleji nafi amen fa wala seeɗan mbiɗa tewtira sukaɓe tinno waɗa soobey e ndey jande kunoddirte ɓe maison de la femme saabu ana faaboɓe ɓe heeɓa ande saabu gouvernement ana wonde e fiɗe dabriji hannen jangguine sukaɓe fo ƴuuɗe ana natto saaɓe kamɓe ɓe waɗa soobey e ne jande ko
waɗinteɓeɗowtiɓanafasoro
sikasole ɓaleri leydi amen ndi rewɓele ɓe ana jangguine ana hokke edu kaki ɗi gollirta ardiɗo suuɗo rewɓe fa yetto sukaɓe le laamu sikaso to heƴƴuji jangguinteɗi rewɓele ɓe le nokku o ana wawi latade sababu e juuɗe mabɓe daranade hoore mabɓe
mais jangguini ɓe nde kulleji kewɗi ɓe hokkamadu kaki gollirɗi jogaɓe surbaɓe jangguinama ñooli e nandal muɗum fottade informatique ɓooye fe sanne mais jangguine rewɓe noogay e waɗgol ngal e kaddu leydi rewɓe noogay du jangguinama honono sabu nde moƴƴinirte fa hannde mbiɗa jokkini wadde ɗi golleji saabu ɗum hunde ko nafata ɓe
le junngo ñaamo maayo ngo bamako ɗo ko yettoto yimɓelle temeɗe nayom woni jangguinen to si jandeji ɗi fuu goto goto mabɓe fuu ana yiɗi tawede ana wawi daranade hoore muɗum so tilike
min mine wawi hannden morugol ɗum nafi kan saabu ana ɓuuri joɗade galle sowodira juuɗe muɗum ana faabo kan ɗum heeɓa almasaɗɗa ɗan saabu ñalaman hannden gorko tan wawa hokkudema hunde fof muyɗa le dewgal min ne attire goto tawa min noon mi wari ga janggude honode ñooli waɗirte yallah mi heeɓa huncina hoɗina hoore mi wonga hannden ana fota jonte ɗiɗi somi tilgui nde jande miɗa miili uddude boutigaji to nebaji nana cottete fami ada golloɓe mi ɓeeda hoorin ɗan
madame seyba aicha seyba kañum woni laamiɗo suuɗo rewɓe kañ sukaɓe rewɓe junggo ñaamo maayo ngo bamako ɗo o holiti wiide dabireji ɗi fuu fihama yella ɓeɗo rewɓelle ana wawa jangguinede jande mbawde latade sababu e juuɗe mabɓe daranade hoore mabɓe banggal keeɓe
d'abord le personnel
jangguinoɓen ana yeeha yimɓe sappo de sifa jande fof watte ɗen goto e mabɓe ana wawi yuɓde ujunaji tati o kalsi wongo fabata amen mais sodira kulleji fuu koɓe hasiñiɗ e muɗum nde gollal mabɓe hone kaki gollirɗi e teniŋaji nandal muɗum
somi ɓettike ekkintingol ɓeɗo rewɓelle golle jardin mooli kañ ko nandi muɗum suudo rewɓe kañ e sukaɓe ana landinana ɓeɗo rewɓelle jandeji pawiɗi yanogoji gatteɗe fewde e mabɓe kañ hono ɓe kani wadde yala jaam kañ hontodirgol ana warta hakkunde amen